Aaaa, Čuvenja iz Davistivava.
Black Market Records.
Niko luta baby na chana chana, na sezi kosa time ya kukupeleka Java. Kama sutra dogi na kupachupa, kani mwere chunga mumangia na maduka. Ti Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara. Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara.
MG tunadatify kadeila makwela, bogi dosho linki ya kabaila. Zaki hezi kuwa na show zaki Taylor, zaki hezi tunanda na shama Weyla. Bado mbogi ime jastafu, na baroda ni mref ni kunywa staku. Mangu wa riti soko genje ni me ngastafu. Kanges wana idra niki nzastagi, jastamo wakalie ngastafi heni. Wakimedi na maruastanga wastanga, kuwa dresi kuwa kastanga. Listi mbuki try zek misti mi.
Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara. Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara.
Smile kako high sahi, drop drop kono drip like this. Kikombe na pombe si maji, hands in the air like this. Kiloud na kiwashia kwa street, yeah. Baridi kingia nai na ikulia malin. Mama mtam but task I mean, anayamshanga ngware like a starter meal. Smile kauna silver kwa teeth, shanda akitrae na umepin. Skata yo siren alia, kabla yo kidunge kufeo.
Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara,
yeah. Ugoro kwa shingo inaka watery, ndio reason magi anagawa kama offering. Na break bank ni kani meangukia lottery. Mokari na kiburi tefanya ulazio kwa mochari. And should I take it more father, when is your father more? You are more than a forefather. Daddy Jones a father to four others. I got 28 whips for cyber. Get it? Nikomboka na mawarkis. Isilini seti nikisione ni micharbis. Barakata get it regardless. Ataka kuna mbogi usema niko heartless. Na kau leti radu na madwa, staretu kunyanganyo kose kazi kajagwa. New flow kama maji memwagwa, debate na wasafisha kirigadhi gashagwa. Pairu mi wanna live seen messy, ulizia they tell you he's been petty. Christine tuliza nyeges kutaki, blue ticks kanyonyo anapiga weave synthetic. Smarty rada jeshi na liaje Islando, mecheza chini do kila wiki siyesi miskando. Wacha kinyoriro bude eka beef kando, kuchokozo molo ni equivalent na kudis Rambo.
Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara. Chanli pele kwa na mtaratara, sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak, suku story ni mashash diklafisa tumengara.